Ribo MC,
Ribo Ribo,
KG, Swan Boy Baza, Jauja.
Abalati niwe andeva,
Abalati niwe ande mwa mupilova.
Abalati niwe andeva,
Abalati niwe ande mwa mupilova.
Abalati kuni bona ba,
Inga nifuzela na.
Abalati kuni bona ba,
Wabata kuni bona bela inge ni nyanda na.
Kikutuma, I say kikutuma. Abalati kuti nive ande mwa bupilo bwaka. Anyway, muli muke na zipaka. Kulika seni seba kwa lile kale madozi. Inge kuliva nile kale mwale mwatu pose. Bupilo waka babu veile kale fa pose. Too bad life yellow pila eki alikozi. It's because, just because. Kono motozi, tiripa mozi.
Abalati nive ande ba.
Abalati nive ande mwa bupilo ba.
Fuzela, mawatani no kupangani kuwa kombelela konokai. Zale za kunova showelela, zikapala konji fonde koyoti melela. Balata fela inge ni fondoka, kuswala shirini kulike ni pondoka. Alulike ni luna za kuliangunuka, naziva kukoloka, pene inge ni vuluka. Kona kabu pilo ni kakasha, vani hatelele ni balasha. Mawatana niwe kamalasha, I don't give a fuck na bupilo ni kakasha.
Abalati niwe
finish, finish.
Abalati niwe
swaga bupilo.
Abalati niwe andeva.
Abalati niwe ande mwa bupilo.
Abalati kuni bona ba,
inga nifuzela na.
Abalati kuni bona ba,
wabata kuni bona bela inge ni nyanda na.
Tata, amunisiye, we are looking for the future. Kukala kwa wanana ni ulile ni mapicture. Abalati kuti nive ni sakucha. Jealousy mtisa yoko nukiyangi. Amunisiye na I'm still yangi. Ze mtisa zalikanyi kizangi. Amula tuku ni ubona ni mashele ni mubata wabu sirevo. Inge ni kupa mukaswaba ani na kumikupa. Ara to the X, ili lipo X. Hala kikutuma.
Abalati nive
kikutuma.
Abalati nive ande mwa bupilova.
Abalati nive ande ba.
Abalati nive ande mwa bupilova.
Abalati kuni bona ba,
inga nifuzela na.
Abalati kuni bona ba,
wabata kuni bona bela inge ni nyanda na.
Ribo X, KD, Kailu, Soul Boy, Baza, Delta Records, The Shake Studio, Eo Mandoza, on the beat.
1 MK Muke, Swaz beat in a footy. 1 Mangido, Masie, Kels Keba, State King.